Pai tau le nei o le tausanga e malosi mai ei la pata inga mai le ofisa o leo leo i tangata aveta avale. Ina ia aveta avale ma le faa e tete, aveta avale ma le faa utouta. E le iseme sili ona avea ma faa noa noanga ia so fia fia ma so malolo nei. Nei lo se faa lave lave faa fuasei e ma uma wai le olo se tangata. E pe o le ulungali i o Glenn ma Sharon and Betali. I le taimi ina tuitui mai ei le fai tatoa i leo leo, ma longo ina i la ua maliu la latama o Cody, se fulu ma le iwa tausanga le matua, i se whaalavelave whaafua sei, o se taavale na lavea.
If you don't know what it's like waking up, feeling like half your heart's missing every day, I never knew what that meant when someone told me it. I know what it is now.
Ua whaailoa mai e le ungali o Pertalis, le tala i le tūlanga e mawhatia nao o iai i la ua. Ina ia whesosua ni iai i le aumai o le whiau o le ofisa o leo leo i le tatau ana aveta avale ma le whaautauta i le vai tau le neio aso mālolo. Na saunua le sui komisina o leo leo i Victoria, Doug Fryer, ua amata i le ngā luenga le Operation Roadwise ma ia iloa e tangata aveta avale e matua le tali iaina le sawa sawa. Ai meise le siaki o lau telefoni maupili,
it is not okay to speed a little bit. It is not safe to check your mobile phone. To drive whilst distracted, fatigued or impaired is a no-brainer. It is fraught with danger.
In New South Wales, ua amatai le Operation Safe Arrival. Ma na faalia le sui komisina Michael Cowboy, o le mea masani lava ua tatau ona suia, aua le talia lau telefoni maupili,
we get so upset that everyone's using their mobile phones while they're driving. It's a cultural thing. We will still issue tickets, but people need to change the culture. People need to think about what they're doing.
Les week on Sino Leo Leo in New South Wales, Michael Cowboy. Ua fa au popo leo leo i mga ala mō le siakiino tangata e aveta avale o nana, pe fa au ngā ina vaila au fa sa ina. Na fa alia Doug Fryer, les week on Sino Leo Leo i Victoria, e o ili se fulu pasene o aveta avale, e maua olo o maa walunga le anfa i ole aba malosi, po ole vaila aufa sa aina ili toto.
Every time we turn an operation on around enforcing drug driving, our strike rate comes in at about 1 in 10 people that we check are coming back positive. That's outrageous.
Ole fautuanga Glenn Pertali e faasino tonu ili tūpulanga, pia aveta avale ili vai taulene i o aso malolo.
This year we've been to that many 21sts, and we can't give our own son a 21st.